ezimnandi nazi ziningi ngikunikeza zonke izikhathi zami zempilo ngikunike nalo lomkhuthazo nayi ngenhliziyo hlukana ngezimfowuni yami please hlukana ngezimfowuni yami
Tiki, where?